Lex, where you at?
Lex Van.
Yes, boy, I'm going me. Wewe po, kwa ubavuni. Wewe po, unaniwezea mimi. Wewe po, unanipatia. Wewe po, naona gawe ni shepu. Moja moja wakidondosha, ila siwatamani. Miewe unantosha, wanakujaga wenye vibunda. Wanaringisha, ila siwatamani. Awe unantosha, unapanda baby, wanashuka baby. Oh na na na, waniweza baby. Unapanda baby, wanashuka baby. Oh na na na, unaniweza baby. Si unajua kipenzi yote hayo, bila we siwezi. Sina nyayo, utembea siwezi. Hapo hapo ndo umeniwezea, ndo umenikolea. Ndo maana nataka ujue mi roho yangu.
Wewe hapo wa ubavuni, wewe hapo unaniwezea mimi. Wewe hapo unanijulia, wewe hapo. Stangi tangi siendi popote, michambi chambi sina lapsi undoke. Na stambi tambi samaki yake maji siotope, nishaweka kambi. Kama unakufa we tufe ote. Si unajua mpenzi yote hayo, bila we siwezi. Sina nyayo, kutembea siwezi. Hapo hapo ndo umeniwezea, ndo umenikolea. You wanna give me the sugar, eh. Uwe mabusu kila muda, uwe upendo umezama ndani kwangu. Sijelewi, upo kila muda we. Uwe sio yuda we. Uwe usaliti misio vitu vyangu. Oh baby we, ndo maana nataka ujue mi roho yangu. Wewe